Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza radio ijwi rya Amerika mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Maze rero mukanya ni kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Itara News.com ni ikinyamakuru gitangazwa kuri internet, kibanda ku rubyiruko rw'abanyeshuri mu myaka yose kuva ku nshuke kugera hejuru. Kibandikira iki? Tugiye kuganira n'umuyobozi wacyo, umuyobozi rero w'ikinyamakuru Itara News kandi niwe wagishinze, yitwa Kabarisa Florent. Kabarisa ni inararibonye mu burezi, akaba n'umunyamakuru w'umwuga wabyigiye. Mumbabarire, sinzi ukuntu biri kugenda muri iki gitondo. Hano ni igitondo cya kare ariko turi kumwe. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Florent, uraho neza?
Turaho, muraho namwe, murakomeye?
Yego, turakomeye. Uratangaza iki se?
Nangaha turatangaza ibihe byiza, imvura yarabonetse maze igihe ibuze, ubu nta kibazo.
Nuko ni byiza rwose, iyo ni inkuru nziza. Muri make rero nagira ngo ngushimire cyane umwanya uduhaye. Mukanya mvuze yuko uri inararibonye mu burezi no mu itangazamakuru, niko uri muntu ki? Duhere mu rwego rw'uburezi.
Nk'uko bivuze nyine, nitwa Kabarisa Flora. Mu rwego rw'uburezi nize ibirebana n'uburezi, niga amashuri yisumbuye yitwa Inderabarezi Rusange ariko normal primaire. Nkora no mu kazi k'uburezi, nigisha mu bigo bitandukanye. Muri byo twavuga nko mu ishuri ryisumbuye ryitwa Collège Saint Jean Nyarusange, nigishe kandi mu kigo kizwi nko ku izina ryo kwa Papa, kuko cyashinzwe na Papa Nyakwigendera Yohani Pawulo wa kabiri, cyitwa Cité des Jeunes de Nazareti, giherereye Mbari mu karere ka Muhanga. Nkora mu ishuri ryitwa Saint Auguste Gahogo, ndetse nakoze no gushingwa ibirebana n'umupira w'amaguru mu bintu birebana no gutoza abana n'abakobwa, bituma nshinga n'ikipe yitwa La Charité. Kuri ubu yahinduye izina ikaba yitsigaye yitwa Kamonyi Women Football Club. Mumbabarire, akaba ari ikipe iza amakipe atatu yibuze akomeye mu Rwanda.
Nibyo?
Nibyo. Ubwo rero nkaba naranize n'ibirebana n'itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza.
Yego.
Aba narakoze mu binyamakuru bitandukanye, muri byo nkaba navuga nk'ibiro ntaramakuru byitwa CFIA International, n'ishami ry'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda. Nakoze kandi mu kinyamakuru cyitwa Huguka, ikinyamakuru cyita ku buhinzi n'ubworozi. Nkora mba umukorerabushake kuri Radio Maria Rwanda, ndetse mba no mu mashyirahamwe y'abanyamakuru atandukanye. Muri byo nkaba navuga nk'ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press.
Yego.
Nkaba mu muryango w'abanyamakuru ba Commonwealth, ndetse nkaba no mu banyamakuru bafashwa na Deutsche Welle, ni radio y'Ubudage.
Bafasha mu ruhe rwego?
Mu yandi bakira hamwe y'abanyamakuru b'imbere mu gihugu menshi atandukanye.
Deutsche Welle ifasha abanyamakuru mu ruhe rwego?
Deutsche Welle igidufasha mu kuduhugura, bakaduhugura nk'uburyo bwo gukora inkuru, uburyo bwo gufata amafoto ameza, cyane cyane nko arebana no gushyira kuri televiziyo cyangwa se mu binyamakuru byandika.
Nuko rero ugira gutya, ugira igitekerezo cyo gushinga ikinyamakuru cy'urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rw'abanyeshuri, igitekerezo cyakujemo gute, ese wasanze gikenewe kuva akanyamakuru hobe kazimiye?
Nibyo koko akanyamakuru hobe umuntu wabaye murezi nanjye yankunda kukangura abanyeshuri kukagura nkabona kabafasha cyane, ariko sinzi niba ubuka kiboneka, ndumva ntajya mbona abana bakikagura nta nabo nkibona bagasoma. Hanyuma maze kubona ibibazo urubyiruko rwanda byo nk'uko nakubwiye ko nakundaga gutoza umupira w'amaguru nkaba hafi yarwo, nagiye menya ibibazo urubyiruko ruhura nabyo by'umwihariko abanyeshuri ibibazo bahura nabyo mu kwiga. Ni rero maze kwiga birebana n'itangazamakuru kandi nkaba n'umwarimu w'inararibonye washyiwe mu mashuri atandukanye nigisha, yatumye fata icyemezo cyo gushaka uburyo nafasha abanyeshuri kureba uko bajya batera imbere nkateza imbere uburezi. By'umwihariko ariko nkababazwa cyane n'abanyeshuri bo mu byaro, nkashaka ko nabo bajya bamenya ibikorerwa mu mashuri neza, amashuri akunze kugaragara mu mujyi, abarimu bakagira ibibafasha n'abanyeshuri bakagira ibibafasha n'ababyeyi bakwifashisha ibyo dukora kugira ngo babashe guteza imbere uburezi bw'abana babo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, umushyitsi ni Kabalisa Florent, umuyobozi w'ikinyamakuru Itara News. Kabalisa, urabizi rero nyine iki kiganiro ni cya rubanda. Kuri telefone dufite Cyusa Iradukunda. Cyusa we?
Mwiriwe.
Wiriwe neza? Akabazo cyangwa igitekerezo se?
Ndabasuhuje na Kabalisa ndamusuhuje.
Yego, urakumva?
Uri nange, urakoze cyane.
Nitwa Cyusa, hanyuma nagushimiye rwose ku bw'icyo kinyamakuru mwashinze. Ariko murusheho, mu by'ukuri usanga ari igitekerezo cyiza, kubera yuko urubyiruko cyane cyane ruri mu mashuri muri iyi minsi bugarijwe n'ibibazo byinshi.
Wavugamo nka bibiri Cyusa we?
Urubyiruko muri iyi minsi rwugarijwe ni ibibazo cyane cyane iby'inda zitateguwe, bijandika mu bintu by'ubusambanyi n'iki, hanyuma rukugarizwa n'ibindi bibazo nabyo bijyanye na unemployment.
Wabivuze mu Kinyarwanda?
Bijyanye na donc no kubura akazi.
Yego.
Ama rero kuri ibyo ngibyo twifuza ko ari byo akenshi rimwe na rimwe mwazajya mwibandaho mukandika inkuru zicukumbuye zisa n'izifasha urubyiruko cyane cyane muri ibyo ngibyo byo kugira imirimo abantu bihangira badateza amaso kuri leta cyane, hanyuma mukibanda no kuri iyo ngingo yindi yo kwibutsa abantu kugira ibyo birinda bigendanye n'ibyo by'ubusambanyi n'inda zitari zitezwe. Naho igitekerezo cy'ubwacyo ni cyiza kandi gifite ishingiro. Bibaye byiza mwashishikariza n'abandi nabo bafite n'abandi bafite ubushobozi bakibanda kuri ku rubyiruko, kubera yuko ahanini usanga urwo rubyiruko ruri mu mashuri, urubyiruko rwegereye muri ibyo bihe akenshi ni narwo rwinshi, ni narwo usanga ko ari rwo rukwiye kuba amaboko y'igihugu. Kubw'ibyo rero muba musa naho mwongeye kugarura abantu muri mudu zaho be ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo kera byajyaga bidufasha tukiri mu mashuri.
Hobe warayisomaga Cyusa we?
Hobe narayisomaga, ndabyibuka twabyiganaga dusaba ababyeyi igiceri cy'ijana, ugasanga twese turategereje buri uwo ari we wese ategereje turiya dukuru twiza twabaga turimo dusa n'udufungura abantu bakarushaho kongera gutekereza. Usanga ko habaga harimo inkuru mu by'ukuri zifungura ubwonko bw'abana bari mu kigero cyacu kuri icyo gihe.
Cyusa urakoze.
Yego, ndabashimiye.
Nuko Kabalisa we, uramwumvise rero ibitekerezo yaguhaye?
Arakoze cyane Cyusa. Igitekerezo cye avuze rwose ni cyiza cyane, ndagishimye. Aravuga ati mwajya mwibanda kubirebana n'inda zitateguwe, gukangurira urubyiruko kwirinda ubusambanyi, no gukangurira uburyo rwabona akazi. Nibyo koko mu gihugu cyacu hari ikibazo cy'ubushomeri bukabije mu rubyiruko, ariko nagira ngo mbwire Cyusa yuko rwose ibi tubyibandaho cyane. Urebye nk'inkuru dukunda kwandika akenshi ziba zibanda ku burezi, gusa ntabwo twandika inkuru zisanzwe zonyine dushyiraho n'ibizamini bikorwa mu mashuri ibyo akaba ari nk'umwihariko dufite ariko inkuru ibibazo bireba abanyeshuri ndetse n'ibireba abarimu bibabangamira mu myigishirize yabo no mu kugera ku burezi bufite ireme ibyo bibazo rwose tubyibandaho aho twabimenye turabikora nk'iby'ubusambanyi twabikozeho kenshi hari ibibazo bijya bivugwa mu dukingirizo ibyifuzo byo gutanga udukingirizo mu mashuri twabikozeho kenshi inda zitateguwe twakunze kubigaragaza cyane cyane mu mashuri yitwa amashuri y'ibanze y'imyaka icyenda yo bakunze kwita na yine dukunze kugaragaza cyane uburyo abana bayigamo bakunze kuba ari abakene bakabura ibiryo saa sita bamwe na bamwe abandi bakajya bariba bigatuma bararikira kujya kwiyandarika kugira ngo babone icyo kurya izo nkuru dukunda kuzibandaho cyane cyusa kandi aragira ati mwakwibutsa abantu mukayimukora inkuru zicukumbuye iki nacyo ni igitekerezo cyiza gusa nyine icyo ntatinya kumubwira ni uko akenshi duhura n'ikibazo cy'ubushobozi ibibazo by'ubushobozi ntibijya bibura kujya gukora inkuru icukumbuye bisaba ibintu byinshi bisaba ubushobozi buhagije ibi turagerageza ariko ntabwo tubikora nk'uko tubyifuza bitewe n'inzitizi z'ubushobozi hanyuma aragira ati mwashikariza n'abandi bafite ubushobozi nabo bagakora ibintu nk'ibi icyo ni igitekerezo cyiza ariko numva ahubwo kugira ngo umuntu abashishikarize gukora ibintu nk'ibi icyiza umuntu yabashishikariza gutera inkunga abafite igitekerezo cyiza niba mubona igitekerezo dufite ari cyiza nk'abanyarwanda mwagombye gufata iya mbere ukajya muvuga muti uyu muntu igitekerezo afite ni cyiza kandi si njye ngenyine n'abandi bafite ibitekerezo byiza mushima mukagira ubushake bwo gutera inkunga mutagombye gutegereza kubwirizwa na leta cyangwa se gushishikarizwa na leta ngo mutere inkunga kanaka namwe nk'abanyarwanda bafite amikoro tukajya muvuga muti igitekerezo turagishimye nibyo byaba byiza nibyo byafasha mu kubaka igihugu cyacu murakoze
ese nk'ubwo ngubwo umuntu ashyize amafaranga mu kinyamakuru cyanyu kirunguka bihagije ku buryo mwabaho na nyiri ukubaha igishoro mbese imigabane nawe akunguka akabaho
ntabwo nahita mbona igisubizo wenda gihamye kuko nyine bitarakorwa umuntu wenda ni ibyo umuntu yaba atekereza ariko icyo ushobora gutekereza ushobora guhura wenda n'imbogamizi zindi ntateguye cyangwa se nkatekereza ku mbogamizi ariko nyuma wenda hari izindi nyungu ni ukuvuga ngo amafaranga umuntu yayashyizemo icyo dutekereza cyo ntabwo natwe twaba twarashinze ibintu tugamije guhomba ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugamije inyungu twumva ko tubonye nk'abafatanyabikorwa cyangwa se abandi bantu bakazana imigabane tugafatanya byaba ari byiza byaba ari akarusho kandi dutekereza ko twakunguka kuko n'ibindi binyamakuru uko byagiye bikora usanga nta gihombo bihura nabyo byabonye igishoro gusa ikibazo kiba ku kubona igishoro gihagije cyakoze sinakwirengagiza kuvuga yuko haboneka n'ikibazo cy'uko usanga ibibazo duhura nabyo byo kudahabwa amatangazo yamamaza za publicity usanga ibinyamakuru byigenga mu rwanda ari ikibazo dufite kuko amapubulisite yose usanga ahabwa ibinyamakuru bya leta cyangwa se ibindi byegamiye kuri leta bikunda gutangaza wenda propagande z'ubutegetsi twebwe nk'abanyamakuru bigenga b'umwuga tudafite aho tubogamiye usanga akenshi nta muntu uba utwitayeho ahubwo n'abaturage rimwe na rimwe bakadufata nk'abantu badakorera leta kubera ko kuba babona tutashishikarije abantu muri propagande zigendanye n'ubutegetsi cyane ibyo rero ugasanga ibintu bitubangamira tukifuza ko ndetse leta nayo yajya izirikana yuko twese turi abana b'igihugu noneho n'amatangazo ya leta nayo igafata iya mbere mu kuyacisha mu binyamakuru byigenga bityo ikaba itanze urugero rwiza n'abaturage bakayigana kuko baravuga ngo umwe uturutse rukuru ukwira hose leta izanye amatangazo ya minisiteri ikazana amatangazo y'ibirebana n'inteko ishinga amategeko ikazana amatangazo y'uturere ikajya isaranganya ibinyamakuru byose byaba ibyigenga byaba ibya leta byaba n'ibindi byegamiye kuri leta ibyo bintu byafasha kandi byaba cyaba ari ikintu cyiza ikoreye abene igihugu kuko twese icyo tugamije ni ugusenyera umugozi umwe ni ukubaka igihugu cyacu tukagana ku iterambere tukagira ubuzima bwiza n'abanyarwanda bose bagatera imbere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga umushyitsi ni Kabalisa Florent uyobora kandi wanashinze ikinyamakuru Itara News cyandika ku birebana n'abanyeshuri kuva ku ntango kugera mu mashuri yisumbuye nyine aruta ay'intango kuri telefone turi kumwe na Raymond
ndabumva
wiriwe neza
Mwiriwe neza namwe.
Yego, nuko uratangaza iki se?
Na muhoro na muhoro ariko munyihanganira ijwi nirimeze neza nasara ariko ndashobora kubagezaho igitekerezo cyanjye.
Rirumvikana?
Eh. Eza jya mbaze ko barisa. Iki kinyamakuru ntabwo ari ubwa mbere nyumvise. Iyo nyumvise nyumva ko gikora kuri internet byanga byakunda.
Eh nibyo.
Kandi mu Rwanda bitewe na n'iki turimo.
Yego.
Abanyeshuri, abanyeshuri uko avuga, abanyeshuri bazabona amafaranga bakagura megabyte cyangwa bakagura mayinite bakajya kuri internet ni bakeya kinyabike cyane. Iki kibazo bakirwanya gute kugira ngo abanyeshuri bashobore ko bajya kuri internet gusoma ibyo yanditse.
Remo urakoze pe.
Ngoya ndacyafite ikindi gitekerezo.
Eh, nuko.
Ese ikindi nanone iki kinyamakuru kije gukora iki kugira ngo kirwanye ubushobozi bwa Facebook na WhatsApp na Google? Kuko nge niba nkeneye ikintu nge ndi umunyeshuri, niba nkeneye ikintu ndajya kuri Google nyishaka mpita nkibona.
Yego.
Ese azarwana gute kugira ngo arwanye Facebook umunyeshuri, abana bo muri primary, muri secondary usanga bazi gukoresha Facebook, usanga bazi gukoresha WhatsApp. Ese azabirwanya gute izi sosiyete zamutanze kugira ngo nabo bashobore kwasoma ibiriho?
Yego.
Nibyo
ngibyo.
Numvise nanone hari ikindi numvise navuga ngo yibanda ngo ku banyeshuri. Ese yibanda ku banyeshuri denika mu university? Ese yibanda ku banyeshuri ba primaire, ba secondaire, ba university? Igi ibyo bizami ashyiraho, ese nibyo muri secondaire, nibyo muri university ashyiraho ibihe bizami kugira ngo abantu ndabangurire no gusoma, ashyiremo inkuru zidutukumba. Niba mwibuka wenda aba ndiza ko mwese mwize mu Rwanda, inkuru z'abakame ziryoshye, zazabaga ari inkuru ziryoshye biriya bitabo bya kera, ariko hanga ubu nta hantu wakibona. Ese wamugani nk'uwambanjirije, ese bimeze nk'uko twasomaga hobe kera? Rero natwe twifuze kujya kugira ngo dusome dusangamo izira nkuru, kuko zira nkuru hari aho zadukoraga.
Akabazo gato ya Remo, wiga muyihe kaminuza?
Niga muri kaminuza iherika i Kigali.
Ye, urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze.
Kabalisa yakubajije ibibazo byinshi pe.
Ibibazo byinshi ariko ndagerageza kubimusubiza, ariko nanjye namushimira kuko ibibazo abajije cyane, ibibazo bigusha kuri gahunda dufite, ubona bihuye n'ibyifuzo byacu. Hari aho yavuze ati ntabwo ari ubwa mbere uvuze ikinyamakuru, akunda kucyumva ngo kirazwi. Ni byiza cyane kuba kizwi, kuba kizwi n'abanyarwanda benshi, ndetse dutangaza nk'inkuru ubundi zigera no mu mahanga, dutangaza mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Ni byiza, ni ibigaragaza yuko ari ikinyamakuru gikora neza kandi cyandika inkuru zitabitaho zibogamiye, inkuru nziza zacukumbuwe, zitari inkuru z'ibihuha cyangwa se zitari inkuru zisebanye. Hanyuma rero aragira ati mu Rwanda nta munyeshuri wabona amafaranga kujya kuri interineti, timurateganya iki? Mu by'ukuri dutangiza iyi gahunda hari ibyo twari twabanje kubona ko hari urubyiruko rwinshi rujya kuri interineti rugiye kurebayo ibitera soni n'ibitera shozi nka za filime z'ubusambanyi bakunze kwita porunogarafi.
Ari
muri ubwo buryo rero twihaye gahunda kugira ngo turebe uburyo twagabanura urubyiruko rujya kureba ibyo ngibyo, bityo umunyeshuri najya muri cyber cafe agiye kuri internet yibuke yuko hari ahantu ashobora kubona ibizamini, cyane ko benshi baba nyine biga akeneye kubona amanota mu ishuri. Aho kurangamira za filime bajye kureba ibizamini biri kuri site yacu, bityo babigeho impaka batangure mu gusubiza ibibazo. Kandi koko natwe tugenda muri za cyber cafe ibyo turabibona bikorwa, byatangiye gukorwa. Hanyuma rero akongera akavuga ati ubwo ari kukibirira n'amafaranga byo navuga ko n'ubundi amafaranga batuye bayajyana muri ibyo bitera shuzi, ayo yagendera muri ibyo bitera shuzi turizere yuko azagenda noneho mu bifite akamaro byubaka ikiremwa muntu kandi byubaka n'uburezi. Aragira ati gukora mukora iki kugira ngo murwanye ibintu bica kuri za WhatsApp na Google? Ni nk'ibyo maze gusubiza, twashyize ibyo bizamini kugira ngo urubyiruko rwibuke yuko hari ibirufitiye akamaro kuruta kujya mu bidafite akamaro by'imbura mu maro, ibyo bitera shozi n'ibitera soni. noneho niba agiye muri cyber cafe cyangwa se afite telefone ahubwo abe yakwibwa ko hari ahantu yabona ibibazo kandi koko amatsiko yo ni ngombwa kumunyeshuri tujye niba yiga muri Nyaruguru cyangwa se muri Nyabihu agomba kugira amatsiko yo kumenya ibyo muri Kigali Paris School cyangwa se muri Green Hills babajije uwiga muri Notre Dame de Cito cyangwa se muri Groupe Scolaire de Byimana ashobora kugira amatsiko yo kumenya ibyo uwiga muri Nayini iri Nyabinoni cyangwa se iri ahantu nko muri Kinyamakara mu nce zo mu Majyepfo akajya kureba ibyo babaza kugira ngo nawe yigereranye nabo ibyo rero bikaba bizatuma urubyiruko rurushaho uko bizagenda bimenyerwa buhoro buhoro urubyiruko rwagiraga bya bintu bibi ruzagabanuka kandi n'ababyeyi nabo bazajya bashishikariza urubyiruko abana babo kureba ibyo bizamini aho kwirirwa bajya muri ibyo bintu bidafite umumaro.
Kabalisa, ahangaha nanone yego ibyo ngibyo umushubije kuri ako kantu yego ni byiza ariko nari numvise asa nubaza ahubwo ati mwahangana gute na za Google n'urugero ati kubera ko ikintu cyose nshatse njya kuri Google nkakibona ati mwebwe rero muzahangana gute mbese ni nko mu rwego reka tubivuge mu gifaransa concurrence.
Yeah, urakoze kunyobora mu nzira y'ikibazo Google ntabwo gakunda yacu ntabwo kwita ko rugwanganya Google kuko hari wenda izindi nzego ziba zibishinzwe ariko twebwe iki gahunda yacu ni uguteza imbere uburezi ibiboneka kuri Google ntabwo ari biboneka ku rubuga rwacu byonyine urubuga rwacu rufite umwihariko kuko niba hari ikizamini cyakozwe mu kigo runaka kigakorwa uyu munsi twe tukagishyiraho nimugoroba cyakozwe mu gitondo ntabwo Google yari ifite icyo kizamini umunyeshuri uzajyaho nimugoroba cyakozwe mu gitondo ntabwo azakibona kuri Google Google ibiriho ibintu bimaze igihe kirekire byagiye kuri interineti bimaze igihe twebwe rero dushyiraho ibizamini uretse ibyo twahereyeho ariko dushyiraho ibizamini biba bikiri bishyashya ku buryo biba bitari byaboneka kuri Google ahubwo bijya kuri Google iyo tugenda kujya ku kizamini ku rubuga rwacu nyuma niho Google nayo bishobora kubigaragaza kubera ko navuga ngo ibidukuriyeho cyangwa se bitwibye
hanyuma ahubwo ibyo ngibyo gutangaza ibizamini iyo mutangaje ibizamini amashuri niyo abibaha hanyuma ntabwo ariko mushyiraho ibisubizo murareka abanyeshuri bakishakira ibisubizo
ntabwo dushyiraho ibisubizo kuko tudashaka ko abanyeshuri bakora kandi nabwiye ko ndi umwarimu w'umwuga wabyigiye kandi wabikoze mu gihe kirekire naranatsindishaga ntabwo ari ibanga ndi umwarimu rwose batsindisha abana benshi mu karere ka Muhanga ibigo nigishijeho uwabikenera yagenda yabonayo ubuhamya ariko nagira ngo mbwire yuko gushyiraho ibisubizo byaba ari ugutera ubunebwe abanyeshuri ndetse no kubutira abarimu twe dushyiraho ibizamini kugira ngo n'umubyeyi abe yajya ahantu hari interineti yempurime nuko asohore ibizamini ku rupapuro adushyire umwanya bamubwiye ati kora iki kizamini narangiza umubyeyi nawe abashe kumwikosorera kuko nk'ubu iyo urebye uburezi bwo mu Rwanda aho bugeze usanga cyane cyane abana biga mu mashuri ya leta bita muri ecole publique usanga bahura n'ibibazo kuko akenshi biga amasaha makeya ntabwo biga amasaha angana nk'ay'abiga muri privé abana bo muri mashuri ya leta hari abiga ikigoroba gusa mu gihe abiga mu mashuri yigenga bo bahereye saa moya bagataha saa kumi n'imwe urumva ko umuntu wize amasaha agera mu icumi atandukanye n'ugenda akiga amasaha ane iyo uyabaza ayo masaha ukagira ku kwezi ukayabara mu mwaka usanga ari amasaha menshi cyane narayabaze nsanga abarenga agira hafi amezi abiri umuntu wize amezi nk'amezi umunani undi akiga amezi atandatu urumva ko hari hafi igihembwe baba banyuranyaho ababyeyi rero barahagurutse bamaze kubona ibyo bibazo benshi baha abana babyo bita kurudishuwari abandi bakabigishiriza mu rugo iwabo muri ubwo buryo urubuga rwacu duteganya ko rugomba gufasha ababyeyi ba bandi birirwaga mu mirimo cyangwa se wabona utabonaga amafaranga yo kujya gutanga muri kurudishuwari ariko nayo ihenda akajya yifasha urwo rubuga agafata telefone akaba yareba ibibazo akigishiriza umwana we mu rugo akamusubira mu masomo bize kuko aba abyirebera ku rubuga
komeza rero noneho usubize remo kuri kiriya kibazo cy'abanyeshuri mwibandaho
abanyeshuri twibandaho yavuze ngo twibanda ku ubundi duteganya kwibanda ku banyeshuri bose uhereye mu mashuri y'inshuke kugera muri za kaminuza dushyiraho ibizamini ariko cyane cyane ibyo abo twibandaho navuga ngo tunze urutoki ni amashuri abanza ndetse nayisumbuye ariko bizamini byo bizagomba gushyirwaho ni bizamini byo mu byiciro byose by'amashuri kuri ubu mu gutangira twatangiye n'ibizamini by'amashuri abanza ndetse nayisumbuye ariko na kaminuza turateganya kugira tubishyiraho no mu mashuri y'inshuke araho noneho yanavuze ngo nk'icyo kivu yataze avuga ati hari ibitabo byabonekaga byabonekamo inkuru nziza uyu mugabo rwose niba ari umugabo niba ari umusore ndamushima cyane wagira ngo ari byo mitima yacu
yego
ni uko tutarabona ubushobozi ariko dufite gahunda y'uko ngira ngo nareba ku rubuga mbere na mbere yareba ahantu hari icyo twita links igice cyahariwe icyo bita isomero hari umwanya witwa isomero uwo mwanya nta kindi twawugeneye ni ukujya tujya tuwushyiramo ibitabo hari ibitabo byabonekaga mu mashuri byabagamo imigani miremire abanyarwanda bazi imigani nyake n'ababa hari iyitwaga nyangufi hari imigani ya ngunda ni imigani yafashaga abana b'u Rwanda ikabaha uburere hari n'ibitabo by'insigamigani hari n'ibitabo by'imigani migenurano n'ibindi bitabo bitandukanye ibyo bitabo twifuza ko tuzajya turebamo inkuru nziza zagira icyo bifasha mu muco w'abanyarwanda no mu mirerere myiza tukabishyiraho n'uwo mwanya wahariwe isomero ubwo rero rwose uyu muhungu Remo cyangwa se uyu mugabo ndamushima cyane ku by'igitekerezo atanze natwe tubifite igitekerezo cyo gukora nk'ibyo yifuza
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga umutumirwa ni Kabarisa Florent uyobora ikinyamakuru Itara News kibanda ku banyeshuri nibyo rero arimo adusobanurira abanyeshuri bahe nk'uko bivuze ni amashuri y'ibyiciro byose kuri telefone dufite Bigirimana we wiriwe neza uratangaza iki
ariko natangaza ati none nkatwe ego numva icyo kinyemeza abakuru nyine bisawa uwo muntu ahisemo neza banamushima ati none nkatwe tutuye mu Burundi ge imbi Burundi
yego
ati umuntu iyo basha kubona gute ibibazo yaba yabajije kugira ngo umuntu akore ega twebwe kubera twamenye no kwiga ugenge twaba dushaka ibintu dukora nyine umuntu wareba igisundi kindi nyine kugira ngo ubumenyi bwiyongere none twakora gute kugira ngo tuho tubone uko twakora nyine ibyo bizamini ese twogenda muri Google ese tugakora iyo ntuzi nyamwa mwagize cyabure arafise nka gurupe ya WhatsApp iyo ba nk'inomero mu cyamutse duha sindi ko byakunda
reka kwisubiriza Bigirima
ego iyo kibazo nari mfite
yego urakoze cyane
ego namwe murakoze
nuko
arakoze rero uyu muvandimwe w'umurundi Eric Bigirimana kuba atangiye adushima ku igitekerezo twagize aragira ati umuntu yabona gute ibibazo baba babajije kugira ngo nawe abikore nagira ngo mumenyeshe ko ibibazo biba biri ku rubuga iyo ufunguye urubuga itaranyuze.com ukajya mu mwanya wahariwe uburezi ukawukomangaho cyangwa se icyo bita gukirika ukawukanda hahita hafunguka ibibazo ya bibazo none ukagira utoranyamo ibyo ushaka haba ibibazo bitandukanye byo mu mashuri gusa nkiri ku iki gitekerezo cyangwa ikibazo abajije kugira ngo bamenyeshe ko gahunda dufite ntabwo ari gahunda yo gukorera mu Rwanda gusa ikibazo kiriho ni ikibazo cy'amikoro ariko dufite gahunda yo kujya mu bihugu bitandukanye ni gahunda tugomba kujya mu bihugu bitandukanye duhereye mu Rwanda tugakurikiza ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari niyo mpamvu Eric nasoma urubuga rwacu cyangwa se n'abandi wenda batari babimenya twibanda ku nkuru zo mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane twibanda ku bigendanye ku bigendanye na gahunda yacu yo kurengera ikiremwa muntu ubundi urubuga Itara News .com ni urubuga rufite umurongo ngenderwaho wo kurengera ikiremwa muntu muri ubwo buryo rero dushyiraho inkuru zivugwa muri Congo zivugwa muri Uganda zivugwa mu Burundi kugira ngo dushishikarize abaturage bo muri ibyo bihugu kumenyera urubuga rwacu bityo igihe tuzaba twaguye amarembo twagiye muri ibyo bihugu ntibizabatunde bazabe bararumenyereye rwose Eric ndababwira ko gahunda n'ibigenda neza tukabona ubushobozi turateganya kuzakurikizaho ibihugu bidukikije nk'u Burundi Congo n'Ubugande tugakomeza kuza no mu bindi bihugu ni gahunda dufite gushaka no gushobora nta bushobozi turabona ariko ubushake bwo turabufite
ijwi ry'Amerika kuri telefone dufite kandi Cedric we
mwewe neza
wiriwe akabazo kawe cyangwa igitekerezo
yego ndamugije n'umutumirwa
urakoze cyane ndagushimiye
neza kubera ko byagiye biracika kubera uburyo mara nkoranyambaga bamuye bungora ariko nagomba kumubaza uyu mutimigwa ko boba bakorana na government cyanke boba abari nko muri ya domaine tubuga private ama angoma nabaza numvise ko agomba kwafite umugambi wo kwagura uturere mbega ko usanga nyabire bihugu turimwo ndavuga aya numvise avuga ko mu bihugu by'ibiyaga bigari bashaka gushikana nayo uwo mugambi kandi numvise ni mwiza ariko nkabamana ko technology n'ibi bihugu byacu biri ku rugero rumwe
yego
nkamubaza ati mbega nk'iwacu Burundi ko technology ntabwo ikomeye cyane nk'ungaho mu Rwanda cyane n'ungaho mu Rwanda ndabona technology yaho ntabwo ikomeye nk'aho ahondi mu Buganda bazobishobora mu myaka ingana gute ko icyo kiza cyo cyari kintu kiza kwigisha cyane gukorera ku kintu cy'indero mu rwaruka rukiri ruteho ruteho bakagenda bamenya bakura ariko bafite ubuhinga komusaba bogena mu mashuri ya kaminuza cyane mu yandi yisumbuye bafite ubuhinga bukomeye cyane nagomba gushikiriza n'icyo nagomba no kubaza umutumirwa
Cedric ndagushimiye
yego murakoze namwe cyane
yee Florent
mwabaza mukambiye neza cyo cyagira yavuga ngo abushije yavuga ngo baba bakorana wo bakorana ntabwo namubije besha
yego yabazaga ati yabazaga ati mbese ikinyamakuru cyanyu itaranews.com ni cya leta cyangwa se ni ikinyamakuru kigenga
arakoze neza Cedric muvandimwe mu Burundi uri mu Bugande ikinyamakuru itaranews ikinyamakuru kigenga kigenga yaba ngo tutaruma independa kirigenga nta muntu kibogamiyeho nta muntu gikorera ikiremwa muntu muri rusange twebwe tw'ikinyamakuru kigenga ikiremwa muntu kandi nubwo dukorera mu Rwanda ntabwo tw'ikinyamakuru cy'abanyarwanda gusa twahereye mu Rwanda ko ikiremwa muntu twitaho ni umuntu wese mu ishusho y'Imana yaba umunyarwanda yaba umugande yaba umurundi yaba umunyekongo yaba umunyamerika umuntu wese aho ari agize ikibazo araduhangayikishije duharanira rero kurengera ikiremwa muntu niyo mpamvu na gahunda dushaka kwigeza mu bihugu byose uko byakabaye aho byashoboka kuko ikiremwa muntu twasanze ko kugira ngo ikiremwa muntu kibashe kurengerwa ni uko abantu mbere na mbere bagira ubumenyi bwo kurinda ibintu bihungabanya ikiremwa muntu ubwo ni nta kundi kuntu babugira batabajije kwiga mu bajijuke kuko umuntu iyo yize akajijuka bituma amenya amategeko akayubahiriza bigatuma amenya uburenganzira bwe n'ubw'abandi akabwubahiriza iyo abyubahirije rero ikiremwa muntu kiba kirengewe iyo atabizi ntabyubahirizwe ntabyubahirize kuba ikiremwa muntu kirahahungabanira muri ubwo buryo rero dukora twigenga kugira ngo hatazagira utuyobya cyangwa se akatuma duteshwa ku nshingano zacu hanyuma aragira ati akongera akagira ati kugera mu turere kw'ibiyaga bigari tekinoloji ntabwo iri ku rwego rumwe ati muzabishobora mu myaka ingahe nibyo turabizi ko tekinoloji itari ku rwego rumwe ariko twe twagize igitekerezo tuzi neza ko tekinoloji nubwo itari ku rwego rumwe ariko irahari nta hantu ku isi hataragira tekinoloji ni muri ubwo buryo duteganya ko uko natwe tuzagenda dukwirakwira ahantu na tekinoloji izagenda ikwirakwira ibyo byose twizera ko umutegetsi wa buri gihugu abatekereza ko igihugu cye cyatera imbere aho tekinoloji itaratera imbere ntidushidikanya ko n'abategetsi nabo biba bihangayikishije nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu cyangwa itanu nabo bazaba bagira kuri tekinoloji dufite icyo cyizere kandi niyo yaba itarahagira tekinoloji ntoya nabwo twakorana mu buryo bwaba bushoboka ibyo byose batuza amatelefone bajya kuri interinete uko babikoresha ari bikeya n'urubuga bakorana mu buryo butoya bushoboka
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa Kabalisa Florent washinze kandi uyobora ikinyamakuru itaranews.com kuri telefone dufite Izaina Frank Izaina Frank nagira ngo mbisabiremo mwihanganye impamvu ni iyihe dutegura iki kiganiro na Kabalisa ya mwumvise ko akunda kuvuga ikiremwa muntu ko kigomba kurengerwa yambwiye ko akunda indirimbo ya Rugamba Cyprien yitwa Umuntu ni nkundi nagira ngo munyihanganire byibura twumve umunota w'iyindirimbo umuntu n'inkundi.
Kiremwa muntu nicyubahwe mu kirinda karengane, rondu boko cyangwa karere burya bashaka kugucura. Bana bose uko baremwe barareshye imbere ya nyir'igihara, abagufara barebare cyangwa bagiranije ibihara. Burya nta kiremwa muntu gisumba iki. Muntu ni nk'undi mbabaroga, nta gatsiko kagenewe kuba inyuma. Ari babahimba amayeri bavuga ko abana ari kimwe, mu bikorwa bakikubira Afrika yepfo.
Ikiremwa muntu nicyubahwe, nta kiremwa muntu kiruta ikindi. Ni Rugamba Sipriani n'Amasimbi n'Amakombe, nyakwigendera Rugamba Sipriani. Umuntu n'inkundi niko iyo ndirimbo yitwa. Kabarisa we,
Kagame ndakumva.
Urishimye ndibwira.
Eh, cyane rwose, bakoze cyane, ahubwo reka mushimire.
Yego. Ubwo rero nuko nyine tuta indirimbo ndende ifite nimba ari iminota 7, ntabwo yose twayishyiraho, naho ubundi ikiganiro cyagendera ko kuko nkuko nabivuze nyine kuri telefone, Izayi na Frank barategereje. Reka duhere kuri Izayi. Izayi we, uri ku ijwi ry'Amerika.
Yego.
Nuko igitekerezo cyawe rero.
Inyunganizi namuha. Urakumva, afite ibintu byiza pe, kandi ni tekinoloji nshyashya tugiye kubona gusimburira Google yadutwaye umutima. Rero icyo yadufasha, urabona ari kwibanda ku bantu batoya of course, ahubwo nibibanda no ku bantu bakuru. Afata nka kiriya gitabo cy'amategeko ari yagishyiraho kugira ngo abantu bakuze nabo babe bajyaho bagahugiraho bagasoma, bitabanje ngo bajye kuri za gugonda ko ariho abantu benshi babikura. Agashaka n'ibindi bitabo yibanze ku matekinike mu by'ubwubatsi, ekstarasiyo, amashanyarazi.
Yeye
akabidushyiriraho. Noneho niba nshaka gushaka ikintu muri mu kazi nkora ka tekinike, nkahita njya kugishakaho agisoma niyo njya kuri Google.
Yeye Izayi, urakoze.
Sawa, mutubarize yadusubiye.
Yakumvise, reka ahita gusubiza rwose. Florent. Yego. Florent, komeza.
Izayi rero ndamushimiye ku gitekerezo cyiza n'inyunganizi yampaye, aho avuga ati ibintu ni byiza ariko muri kwibanda cyane ku bantu bato, ntabwo uri kujya mushyiraho n'ibitabo byafasha abantu bakuru nk'ibitabo bya tekinoloji. Mu by'ukuri nagira mbwiriza yuko ntabwo twibanda ku bantu bato gusa. Ikinyamakuru Itani Yuze ni ikinyamakuru gifite gahunda zujuje ibyangombwa by'ibindi binyamakuru, ariko abo twe tukagira akarusho tukarenza ibindi binyamakuru tukagira umwihariko wihariye. Uwo mwihariko ni bya bizamini dushyiraho, nta handi wabisanga mu bindi binyamakuru byose byo ku isi. Ni ikintu twahanze gishyashya kitigeze gitekerezwaho n'abandi bantu ku isi. Gusa rero ibindi bintu dushyiraho ni ibisanzwe, habaho amakuru aboneka mu bindi binyamakuru natwe wayabonaho, ariko tukibanda ku makuru arengeye ikiremwa muntu kuko ari wo murongo ngenderwaho wacu. Dushyiraho n'ibindi nk'ibintu by'abahabi yabaga n'ibihangano, ni gahunda duteganya nareba neza basanga twarateganyije umwanya w'ibyo byiciro. Hari n'ahateganyijwe umuco n'amateka, kujya dushyira nk'ibitabo bivuga ku muco cyangwa bivuga ku mateka. Hari ahateganyijwe ibidukikije, ubwo nacyo ni ikintu gishyashya ashaka kugira ngo wenda mbeme n'ibanga, nubwo twagitangira neza. Dufite gahunda yo kwigisha cyane cyane urubyiruko rutoya ibimera n'ibikoresho byo hambere bitakiboneka. Umwana ubu ngubu uri mu mujyi uramubwira uti umunyinya, uramubwira uti umukusanyana, ahubwo tumusurasura, ibyo bintu ntabwo abizi. Turashaka kujya tubifotora cyangwa tugafata amashusho yabyo tukayashyiraho mu mwanya hari ibidukikije, nicyo twawugeneye. Hanyuma n'ibikoresho gakondo, hari abatazi uruhindu, hari abatazi imbehe, hari abatazi ingabo cyangwa umuvure, ibyo nabyo twatwira kudushyiraho amashusho n'amafoto yabyo kugira ngo wa mwana uri mu mujyi umubyeyi yifashishije rwa rubuga cyangwa se wa mwarimu uri kwigisha abe yarwifashisha maze yereka abana ibyo bikoresho aho kubyiga mu magambo gusa batazi ibyo ari byo. Ngo rero avuga by'ibitabo rwose umwanya wabyo wateganyijwe ibitabo by'abanyamakuru ibyo bya tekinoloji tuzajya tubishyiraho nabyo muri gahunda dufite imbere turateganya kubishyiraho.
Kuri telefone kandi dufite na Frank. Frank we.
Alo.
Uhiriwe neza.
Uhiriwe neza. Ndakunda.
Yee, ngushimiye ko wihanganye. Noneho igitekerezo cyawe cyangwa akabazo kawe.
Ndambere gushimira umutumire Isaac.
Yitwa Florent. Isaac n'umu nawe amaze kuvuga igitekerezo cy'ahubwo umutumire ni Kabarisa Florent.
Ego nanjye igitekerezo cyane tukaniye kiye none ko bitayo ko batinze ishyirahamwe ry'abanyeshuri gutaho urubyiruko. Alo,
ibandanya turakumva.
Nabaza baragenda ku mashuri bakaraba kumva bakurikiza ingingo z'amashuri ibyo ni ukwita reglement scolaire ku banyeshuri kuko urubyiruko rugendera bahohoterwa rw'abanyeshuri ukabura abantu baruvugira mbese bo bagenda bagatemberera ku mashuri bagenda baraba nivite yini wacu nawe ufite agakwege kiri hano kugira ngo abantu b'abanyeshuri bafite aho baza baritura.
Yego.
Alo, ndiko ndabaza.
Nako akabazo wari ufite konyine.
Akabazo nari mfite nako amanongera ndamushimira ariko mbeho umunyeshuri amaze kurangiza amashuri aba arituye mwe cyangwa agumamwe barabasohora.
Urakoze.
Yego.
Kabarisa we,
ibibazo bya Frank ntabwo nabyumvishe neza. Telefoni ntabwo yavugaga neza.
Mu magambo make numvise asa n'ukeka yuko ikinyamakuru cyanyu ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, aho ngaho uramusobanurira hanyuma uze no kumusobanura nimba umuntu arangije amashuri ava muri iryo shyirahamwe nk'uko abivuze.
Frank, ndamushimira ku bw'igitekerezo yatanze y'abana no kumushimira ku kibazo abajije. Rero ntabwo ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, nabwiye ko ntangira wenda niba yakurikiye yende umunyamakuru w'umwuga wabyigiye ufite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho. Ni umunyamakuru kandi wakoze mu bitangazamakuru bitandukanye nkaba ndi no mu miryango y'abanyamakuru mpuzamahanga n'iyo mu gihugu imbere. Ntabwo rero ndi umunyeshuri, ntabwo nashinga ishami ry'abanyeshuri kandi ntari umunyeshuri. Ahubwo njye naje gufasha abanyeshuri mu kubafasha ni uko muri gahunda zanjye nakunze kubana n'abana cyane. Narigishije ndi umwarimu, nababwiye ko ndi umutoza w'umupira w'amaguru ufite lisansi B, impamyabushobozi mu gutoza umupira w'amaguru mu cyiciro cya B. Ubwo rero byatumye ntoza abana umupira w'amaguru, inshinga n'amakipe. Ibyo byose byanyegerezaga abana nkagenda menya ibibazo bagira, abana bakansanga, abana nkababera umubyeyi, bigatuma bangiza icyizere bakangiza ibibazo bagira, kandi nanjye bigatuma mbagirira impuhwe. Muri ubwo buryo nabonye ko abana bakeneye kujya bashyirirwaho ibizamini kugira ngo wa mwana wo mu giturage wa wundi wa uva ku ishuri akamutuma kuvoma abe yabona uburyo bworoshye ibyigwa mu yandi mashuri akomeye, wa wundi utabona amafaranga yo kujya kwiga amashuri yigenga dore ko akosha, abe yabona ibizamini byakoze muri ayo mashuri nawe yipime, wa mubyeyi cyangwa umwarimu umufasha agenda amufasha gukora ibyo atabashije gukora, bityo azajya mu kizamini cya leta afite icyo yagezeho, afite intambwe yateye. Ntabwo ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri, ahubwo ni igitekerezo nagiye cyo gushinga ikinyamakuru. Gusa nyine twashyizeho, dufite komite, ikinyamakuru kiba kigomba kugira komite, ndetse hari n'abantu baba bashaka kuza ngo dukorane, dufite n'abanyamakuru, birumvikana. Twifuza kandi gukora n'abarimu, turabigeraho ariko twifuza ko tubonye ubushobozi abarimu nabo bagira amahugurwa y'uburyo bajya bagira ku rubuga bakabasha kubona ibyo bibazo, ndetse bakabasha no gukorana hagati yabo, akaba icyo twakwita kolaborasiyo, ku buryo umwarimu umwe yajya akoresha ikizamini akaba yavuganye n'urubuga, yajya akoresha ku isaha wenda ya saa tanu n'umunota umwe akagiha urubuga rukagishyiraho, saa tanu n'iminota ibiri undi mwarimu mu kandi karere akaba nawe yahita gitanga. Bityo ni gahunda twise ishuri rimwe umwarimu umwe isomo rimwe, aho abana babiga mu mashuri atandukanye bigishwa n'abarimu batandukanye ariko bakaba bakora ikizamini kimwe mu bihe bimwe. niyo ni gahunda dufite ni programu dufite turayigeraho ariko dufite ibyiringiro ko tuzayigeraho hanyuma rero avuga ati ese abo iyo barangije abanyeshuri bagumamo ntabwo ikintu kuri cyacu ari cy'abanyeshuri ntabwo ushobora kuguma cyangwa bagumamo kuko ntabwo bageramo abanyeshuri ntabwo bari mu ishyirahamwe ni ikinyamakuru cyigenga gifite gahunda zisanzwe nk'izindi binyamakuru ntabwo ari ishyirahamwe ry'abanyeshuri
ariko abanyeshuri bashobora kwandikamo udukuru
nibyo abanyeshuri batangiye kubisaba wenda navuga nko mu gihe cy'amatora nagiye gukora mu gace ka Ruhango nko muri gurupe sikora indangaburezi abana bamwe batangira kubinsaba ni gahunda turimo twikwigaho ko twamenyereza abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kujya bandika udukuru hari n'abamenya kwandika udukuru tureture tw'igitekerezo kandi ugasanga ni udukuru twubaka harimo bakumenyereza amakuru runaka dufite gahunda yo kuba twazagira mu bigo bitandukanye by'amashuri yisumbuye nk'uko abanyeshuri batangiye kubyifuza nabo tukamenyereza itangazamakuru tukanaribakundisha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Kabalisa Florent kuri ibi bitekerezo rero byo kwandikira urubyiruko harimo n'urubyiruko rwo mu mashuri kuri telefone dufite Israel we
karate
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
yego koko nitwa Sabato Israel ndi Nyagatovu mu murenge wa Bugugu hano mu Rusenyi mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego
nanjye ntange nshimira cyane Kabalisa Florent kubera yuko urumva yaje gufasha abaturage abanyeshuri njye ntabwo ndi umunyeshuri ndi umuturage usanzwe ariko nanjye nanyuze mu ishuri kandi ndacyaruguru uko mbashuri cyane mu buzima bwa buri munsi bo nashaka cyane kumubaza mu by'ukuri hari nk'ibitabo byagiye byandikwa mu gihe cya kera byagendaga bifasha abana mu mashuri bakabishyiraho mu gitabo dutoya ku buryo abana bose batubona none we arabifata akabishyira ku mbuga nkoranyambaga kuri interineti aho ba bana bose badashobora kugera kuri interineti hagerwa n'abantu bafite za telefone gusa kandi usanga abafite za telefone ari abantu bari mu myaka yo hejuru ntabwo abana bo muri kimwe bemewe gutunga telefone ntabwo bemerewe ntabwo buri wese aba afite za kompiyuta ku buryo ajya gushakisha itara kunyuze ku rubuga rwa interineti none ko yabishyizeho ku rubuga rwa interineti kandi bigenewe abana bakiri muri za segonderi na za pirimeri nashaka kubaza ese bo bazamenya ya makuru gute bazasoma gute bazingura bwabumenyi gute kandi mu by'ukuri ibiriho ibiri muri urwo rubuga bitabagiraho kubera yuko badashobora gukoresha za interineti kubera ko batazeze bagomba kwiga gusa abagira ngo mere nk'umugira inama arabona ikinyamakuru ni Nyampinga bagiye bandika utuntu tw'udutabo dutoya bakaducapa ariko atari nka za mpapuro za kera zo muri za home cyangwa muri ibinyamakuru by'imvaho ariko bagafata udutabo bakadukwirakwiza mu bana abakobwa bakajijuka basomye ibitekerezo muri Nyampinga ngo nta buryo bafata bagakora akantu k'agatabo nk'ako noneho bakadukwirakwiza mu bana ku buryo n'umwana uri nk'aho Nyagatovu uri n'ahandi mu kindi cyaro uri za Kinyamakara uri za hehe hose mu byaro bya kure ubona bo muri primaire na secondaire bagende babona ibyo bitabo babisome bamenye mu by'ukuri bibakangura ubwonko cyane bagende bacukumbura ariko kubera ko babonye ibyo uzakutumana wo mu cyaro ugeze akajya kuri interineti atageze kuri mashini atageze kuri telefone agerageze gukora utwo tuntu tw'udutabo ku buryo bakwirakwiza mu bana hose abana bose babashe gusoma basobanukirwe kubera ko babibonye byabagejejeho
Israel urakoze
nkaba narinda no kumusaba ngo niba byiza mu by'ukuri urumva igikorwa yakoze gifatika yagerageze kwegera minisiteri y'uburezi kubera yuko ni umufatanyabikorwa wayo arimo arabatera ingabo mu bitugu mu rwego rwo gukwirakwiza amasomo ntangurabwenge mu banyeshuri agerageze kwegera minisiteri niba iri no kunyumva igerageze kumufasha kuko mu by'ukuri umufatanyabikorwa idufashe kugira ngo izo mpano z'abanyeshuri yashatse kugaragaza no kugerageza gufasha minisiteri kwigisha no gucukumbura ubumenyi runaka minisiteri igerageze kumufasha kugira ngo adacika intege niba ari n'inkunga y'amafaranga niba ari n'inkunga y'ibitekerezo niba ari n'amahugurwa bamufashe mu by'ukuri kugira ngo abana b'u Rwanda koko bagere ku ireme ry'uburezi mpuzamahanga rifatika
urakoze Israel we
murakoze Isabato y'Inyagasoko mu Rusenyi
muri Karongi
yego
urakoze pe reka Kabalisa ahita gusubiza
Ifi yahereye yose bato muri Karongi Nyagatovu ndamushimiye ku bw'igitekerezo atanze no kuba yabanje kunshimira. Yagize ati hari ibitabo byafasha abana bose ati bigeze kuri internet sinzi niba wenda nabyumvishe neza atese bo bazabimenya bate ko badatunze za telefoni abanyeshuri ko bose batagira kuri internet byangwa n'ubwo buryo abasaga
yego
kuri ikibazo ntabwo ari ukuba abantu badatunze telefone cyangwa se bajya kuri internet mu Rwanda nta gace na kamwe katagira internet wenda tegete ntigira mu byaro cyane tudabona internet yo mu mashini ayo bita sibirikasi ariko kuri telefone nta hantu na hamwe hataba umunara utuma umuntu agira ubushobozi bwo kugira kuri internet. Internet rero ntabwo ari abana bayijyaho gusa, iyi gahunda tuyikora twateganyije ko igomba kwifashishwa n'abanyeshuri n'abarimu n'ababyeyi abo bose uko ari batatu. Ni ukuvuga ngo umwana niba adatunze telefone cyangwa atajya kuri internet umubyeyi we ashobora kuba ayitunze, niba umubyeyi atayitunze hari mwene wabo uyitunze. Mu Rwanda biragoye kuba wabona urugo rudafite telefone rwose, si ukubeshya. Ntabwo mu Rwanda urugo rurimo umugabo n'umugore ushobora kubura umuntu ufite telefone. Telefone mu Rwanda ushobora kuyibona rwose, ziraboneka no kuri za ukanyo ku 2023. Ntabwo umuntu wo mu Rwanda wayibuze, ni nk'amadolari atatu telefone ushobora kuyiboneraho. Ni muri ubwo buryo rero ikibazo ntabwo ari icya telefone cyangwa icya internet, ahubwo ni ubushake. Nk'urugero, nta mwarimu utazi internet, nta mwarimu utagira na email ye, ntibyakagombye kubaho. Ubwo rero niba gahunda umwarimu ashobora kuyigeraho, umwarimu ubundi niwe uba ugomba gufasha abanyeshuri be, kuko iyo batsinze agira ishema, batsindwa akagira igisebo. Muri ubwo buryo abana niba badashobora kujya kuri internet, kuko n'ubundi ntabwo cyangwa muri primaire bazajya kuri internet, ntabwo umwana wo mu wa mbere primaire cyangwa se mu wa kabiri yajya kuri internet cyangwa mu mashuri y'incuke, ahubwo umwarimu we niwe uzajya kwifashisha ibyo bizamini abizanira abana. Wa mubyeyi nawe ujijutse azafata ibyo bizamini abishyira abana be mu rugo cyangwa se nabikire mwarimu amubwire ati ifashishe ibi bizamini ibyo nakuboneye nagukuriye ahantu hanara. Ubwo rero ikibazo cya internet cyo ntabwo cyaba ikibazo, nta kibazo cyazamo. Icyangombwa ni ubushake. Nabwiye ngo natwe dushingura urubuga, nta mafaranga menshi dufite, nta bushobozi bwinshi twari dufite, ariko gushaka ni ugushobora. Twagize ubushake none kuri iyi saha, wumvye ko benshi bavuga bati urubuga turarusoma ni rwiza, nanarushinga ntabwo nari nzi wenda ko abantu bazanarumenya. Iyo ufite ubushake iyo ntacyo utageraho. Yatanze n'inama avuga ati mwajya mushyiraho udutabo dutoya, mwajya mucapa udutabo dutoya mukatujyana mu mashuri. Icyo ni igitekerezo cyiza, ariko nagira ngo nawe mugire nawe se nk'umubwira niko hagombye kubaho umuco mwiza mu Banyarwanda. Abanyarwanda dukunze kugira umuco wo gukorerwa ibintu byose, kandi ngo tugire umuco wo gutera inkunga. Nabuze mbivuga mu gutangira avuga ati abanyarwanda ntabwo bumva ko bashyigikira umuntu batagombye kwibwirizwa na leta. Nk'ubu niba abona ibintu ari byiza akagira ubushobozi, nawe yahuye kuvuga ati yewe murakora ibi, ariko ngiye kuza bafashe igice cy'udutabo noneho tugeze ku banyeshuri. Nawe akaba ari nk'icyiciro ajemo, kandi kigenda n'ikinyamakuru agendeye ku byangombwa dufite by'ikinyamakuru akadufasha n'iyo gahunda. Ubwo rero nkaba mpamagara n'undi wese ubyumvishe, nawe wumva igitekerezo ari cyiza kandi afite ubushobozi ko yabidufashamo, kuko natwe titubugira tuzajya tubicapa tubibyohereze. ariko kuri uyu munsi wa none icyo dushoboye ni ugushyira ibizamini ku rubuga, igihe cyo gutangaza urutabo turimo ibyo bizamini ntabwo turakigeraho cyangwa turabishobora.
Yavuze rero no gukorana. Yego, komeza.
Yongera avuga ati mwakwegera minisiteri y'uburezi mukayigezaho igitekerezo. Gusa nawe umenyesha ko biragoye rwose mu bihugu byacu gukora nk'ikinyamakuru cyigenga. Akenshi niyo tugiye mu baturage, mu binyamakuru byigenga mu baturage, usanga ari naho bagufata nk'umwanzi wa leta. Kubera ko ikinyamakuru cyigenga ni ikinyamakuru kidafite aho kibogamiye, ni ikinyamakuru kitagira uwo gitinya cyangwa se kitagira uwo gicinyaho inkoro. Ibi rero bigatuma abantu akenshi banafata nk'aho ikinyamakuru cyigenga kitari ikinyamakuru gikora mu nyungu za leta cyangwa mu bigo z'ubutegetsi, bikaba bigorana kugira ngo duhabwe inkunga. Kubera ko akenshi inkunga duhabwa na leta niyo zije zishakuza, ari inkunga ziri kondisiyoneri.
Nukuvuga mbese bakubwira ngo turaguhaye gukora ibi.
Gukora muri murongo.
Eh.
Icyo gihe ukabaye umunyamakuru ukoreshwa aho kuba umunyamakuru wigenga.
Mhm.
Ministeri y'uburezi yo nayigeze kuyandikira ku itariki ya 9 kwa gatanu mu mwaka w'2017.
Mhm.
Umukozi umwe muri ministeri yakoze umuyobozi ufite ibyashinzwe yabanje kumbwira ko nta mafaranga bafite ariko ko bazampa inkunga y'ibikoresho.
Mhm.
Inkunga yakomeje kugenda hazamwo ibaza avuga ati nta mwanya ariko ndi mu bibazo mu kazi runaka nzagusubiza nzabirwa n'abagenzi banje biza kurangira amakanya ambwira ko nta nkunga ministeri ifite.
Mhm.
Gusa wenda ndacyafite icyizere cy'uko kuko bagira abanyatumira mu zindi gahunda zo gutara amakuru ndacyafite icyizere cy'uko inkunga nibayibona koko bazamenya ko abunze kurera abana b'u Rwanda bazamenya yuko ibikorwa dukora ari gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo abanyarwanda batere imbere bityo bakana inkunga akandi nkabagitegereje mu gihe gikwiriye nkabategereje ko nzayibona.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa Kabarisa Florent mu kinyamakuru itaranews.com cyangwa sakadomo.com. Niko se Kabarisa we, ndabona
Kagame ndakumva.
Ndabona ikiganiro kigeze ku musozo. None ntabwo twavuze ngo icyo kinyamakuru cyatangiye ryari, kimaze kugera kuyihe kuyentera, wabivuga muri makeya unanzura iki kiganiro.
Mu byukuri kinyamakuru kigiye kumara imyaka ibiri mu kwa 2011 niba nibuka neza, niyo kizaba kimaze imyaka ibiri gitangiye. Hanyuma nkuko nabwiye ko kirengeye ikiremwa muntu, ibyo tumaze kugeraho ni uko abanyarwanda bamaze kumenya icyo kinyamakuru baraduhamagara hirya no hino bati muze tubahe amakuru, baratubwira bati bizamini bushyaho ni byiza. Bose hari n'abantu benshi badafite n'abana biga ariko bakuru bavuga ati nkunda, ati biriya bizamini mushyiraho. Ati njyewe iyo ngiye kuvuga nisomye biriya bizamini. Ubwo rero ukumva ko ikinyamakuru nyine cyamenyekanye kandi ko ni na gahunda gifite igenda igerwaho, tukaba gusa inzitizi zo ntizabura, turacyafite inzitizi z'ubushobozi. Ubushobozi buracyari bukeya kandi nk'uko mwabyumvise mu bitekerezo abaturage batanze, hari ibyifuzo byinshi kugira ngo ndetse tubashe kwagura gahunda nk'uko twayitangiye. Muri ubwo buryo rero twifuza ko n'uwabona gahunda ni nziza, yaba umuyobozi, yaba umunyarwanda, yaba umunyamahanga aho yaba aherereye hose, yaba umunyarwanda aho yaba aherereye hose, afite ubushobozi ni karibu kuba yaduha inkunga yashoboka. Ni karibu kuba yaduha inkunga y'ibitekerezo cyangwa y'amafaranga cyangwa y'ibikoresho. Ni karibu kuba yaza akagufatanya bikorwa. Ni karibu kuba yadushakira n'undi gufatanya bikorwa ari we wese kugira ngo tubashe kubaka neza igihugu cyacu, tubashe kuzamura ireme ry'uburezi, tubashe guteza imbere uburezi tunarengera ikiremwa muntu muri rusange.
Ariko rero nanone hari akabazo umwe yigeze kubaza ati nko kubwira urubyiruko kurutoza kwihangira imirimo, ako nako ndumva twari twagahushije, kavuga mu munota umwe.
Kwihangira imirimo n'ibintu nabyo dukora, ariko ibyo tubikora twandika inkuru, twandika inkuru zijyana n'ubushomeri, tugatungira leta agatoki mu buryo yakora kugira ngo urubyiruko ruve mu bushomeri, tuyereka kwenda yaburirwa nk'urubyiruko inkunga. Ibyo tukunda kwandika inkuru nyinshi cyane zibivugaho. Ibyo rero ari uburyo bwo gufasha urwo rubyiruko kugira ngo rwihangire imirimo. Gusa guhanga imirimo nyine bisaba ubushobozi. Twebwe icyo dukora nkanjye mu gitekerezo cyanjye mbona leta yakagombye gukora uko ishoboye igaha urubyiruko inkunga y'ibanze yo guhanga umurimo, kuko ntiwahanga umurimo udafite ubushobozi, kandi ubushobozi muri iki gihe ni ingume ntabwo upfa kuboneka.
Usibye ko hari abavuga bati icyangombwa ni ukubanza kugira igitekerezo hanyuma uburyo ukabushaka nyuma.
Rwose nanjye nkubwiye urabona ikinyamakuru
ni nkuko ngo kwatangira icyo kinyamakuru ye,
ariko nyuma yo kugira igitekerezo yambwiye ko natangira bwa mbere amafaranga natanze bwa mbere y'ikinyamakuru, natanze 2007 kandi n'amafaranga kiyako kirangiza utanze amafaranga arenga miliyoni, ariko natanze 2007 bwo umuntu ni tangira nkorera kakaka kuko nari mfite ubushake. Yagiye mbona amafaranga make make nkagenda nkora buhoro buhoro, ushaka ni ugushobora. Nabo bose badafite ubushobozi ariko bashomeri, nababwira ngo ni mushake kandi no gushaka ibyihuse. Urubyiruko rw'iki gihe usanga rushaka gukira huti huti, ntirushake gukora rugashaka ko ruhita rugira ubushobozi, ruhita rugura amamodoka, ruhita rwubaka amazu, nibumve ko rwo kubanza kuvunika mbere yo kugira icyo bageraho.
Kabarisa Florent, umunyamakuru, umuyobozi w'ikinyamakuru itaranews.com, ni nawe wagishinze, nabo mukorana ndabashimiye cyane, mukomeze mutere imbere. Urakoze.
Murakoze namwe, ndabashimiye kandi nshimiye n'abantu bose batanze ibitekerezo ndetse n'ababajije ibibazo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu namwe mwese uko mugana ndabashimiye cyane murakarama. Mu kanya gatoya mu masogonda icumi ni amakuru avunaguye.
Turashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga Hejeje.